namthola umntwana esithanda ngakamnandi mina nesoka lami singakayitholi ingane esithanda ngakamnandi mina nobaba wengane yami singakayitholi ingane luye lashintsha uthanda emva kokuba senengane akusafana seqaleni luye lashintsha uthanda emva kokuba senomntwana akusafana seqaleni sengiyaye ngifone ngingamtholi ngifone ngalibambo futhi engabuyi luye lashintsha uthanda emva kokuba senengane akusafana seqaleni ngazakhela ngomntwana icwacwa Asfagela ngomntwana icwacwa Asfagela ngomntwana icwacwa Asfagela ngomntwana icwacwa Yes, and I'm not in a soul. Yes, and I'm not in a soul. If one is so good, if one is so good, Lim is a hope for you. If one is so good, yes, and I'm not in a soul. Yes, and I'm not in a soul. Yes, and I'm not in a soul. Asakhela ngomntwana icwacwa Yafesa impilo yathi buyele eqaleni Singazasandana ngami Yafesa impilo yathi buyele eqaleni ngoba Uthina thina sasandana ngami Yasandana ngami nami nesoka lami Yasandana ngami nesoka lami Yes, and I'm not.